This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, bapulapuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile. Kambenene kelona otheta nani. Namkelekile kengayo lenjikalanga, namkelekile bapulapuli. Mandikhuthaze ke ukuba umeme umakhelwane, umazise, mkhwaze, mthumelele umyalezo kunomyayi, utsho nanguvelile kunomathotholo, mamela ixesha sele lifikile. Khuthaza abantwana bakho, abantakwenu, odadewenu, isizukulwane sakho, abazali, khuthaza mabamamele unomathotholo. Zashunyayelwa ke indaba ezilungileyo, uYesu ophilayo uyashunyayelwa kunomathotholo. Ke mphulaphuli, siyabulela ke ngokuba usijoyinile ngawolenjikalanga. Masivuleke ngomthandazo. Bawo wethu onamandla onke, Thixo wethu ophilayo, kumkani Yehova, bawo wethu, dwala lentsindiso yethu, Thixo ongunaphakade, wenuvayo, wenubonayo iintliziyo zethu, wenujonge enzonzobileni, kumkani onamandla onke, siyabulela ke bawo, sithi bayethe Yehova ophilayo, sithi bayethe kumkani onamandla onke. Enkosi ke bawo, enkosi ke mzali wethu, thank you for your love, thank you for your grace, thank you for your mercy. Enkosi ke for the divine election of our lives. Enkosi bawo for bonke abaphulaphuli, Thixo wethu onamandla onke, sithethe intsikelelo phezu kobomi babo, sithethe intsikelelo, a blessing Father, Lord, in Jesus' mighty name, bonke abaphulaphuli baswesi sikhululo, may they never lack anything good, for everything that is good and perfect comes from above, from the Father of mercy. Lord, in Jesus' mighty name, sithe Nkosi ke bawo, Enkosi ngokukhulula kwakho intsikelelo, Thixo wethu namandla onke, mabathi abaphulaphuli abangaphangeliyo, iminyango ivuleke, bayifumane imisebenzi, baphangele, Thixo wethu onamandla onke. Bawo wethu oyingcwele, siyathandaza abagulayo, mabaphile phaya emizimbeni yabo, Thixo wethu namandla onke. Right now, Father, ndithethe impiliso nenkululeko egameni likaYesu. Ababophekileyo bebotshwe imimoya ngendawo, ndiyayikhalimela mayibashiye ngawo lo mzuzu, now egameni likaYesu. Bawo wethu namandla onke, Enkosi ke ngemfefe zakho, Enkosi ngokuphilisa kwakho, Enkosi ngegazi likaYesu, sithi bayethe ke mzali, bayethe Thixo ophilayo, Thixo ongunaphakade. Enkosi bawo, Enkosi mzalo, Enkosi ngemfefe zakho, Enkosi ngenceba zakho, udumo, uzuko, imbeko kuwe kuba zikufanele. Thank you our Father and our God, in Jesus' mighty name, amen. Enkosi ke mphulaphuli, siyabulela ke ngokuba uthe wasijoyina ngawo lenjikalanga, wahlala nathi. Siyaqhubeka ke with our second session ethi ubabalo nomthetho. Sawungena nzulu ke namhlanje phaya kubabalo oluze nomono ubabalo luze ngoYesu nomthetho oze ngoMoses. But now we are looking at the comparison yobangabana phakathi kaYesu noMoses. We did touch on it ke kule veki pheleleyo, kodwa ke namhlanje sawujonga nzulu. Ndifuna ukususa nasinayiphi na intandabuzo ibikhona. Wazi uba awukwazi ukulandela uMoses uphinde ulandele uYesu. UMoses ebesebenzela uYesu, uYesu ubesetyenzelwa nguMoses. Now omkhulu nguYesu, ndenzela bangabana wazi uba awukwazi ulandela uMoses uphinde ulandele uYesu, okanye ulandele uYesu uphinde ulandele uMoses. You have to follow only one. You have to choose. There's no common ground. There is no I choose them both. No, you can't do that. Ukhetha omnye, ukhetha uMoses nanoba ukhetha uYesu. Ngompho okhululayo, ngoba uMoses akakhululi, uyakubopha. UMoses ukuphathela uloyiko, uMoses ukuphathela intsokolo, kodwa uYesu usokola endaweni yakho, kuphathela inkululeko. Now, as ke ngoku ke siqhubeka, now you will note that the greater will bring the greater. in comparison. Therefore, ubabalo lukhulu kunomthetho. Ubabalo lungcono kunomthetho. As uYesu emkhulu kunoMoses. Benchilo last time that uMoses is sidalwa, uYesu ngumdali. Now, uYesu, ndandathenda kontela phaka kuYohane chapter 1 from verse 1 itheqalekeni ebekhona ulizwi, ulizwi ebekuthixo, ulizwi ebenguthixo. Na ulizwi unguthixo, ulizwi ukuthixo, ulizwi zonke izinto futhi zidalwe ngaye, zidalelwa yena. Now, yena akadalwanga khange futhi ake angabikho. Ithi ekuqalekeni bekhona, meaning akhoxesha apho ebeke wangabikho ngalo. Ube khona ngaphambi kokusekwa kwamaxesha. In fact, nguye oseke amaxesha. Now, this is Jesus. UMoses yena udaliwe, wabakho, wabekwa at a certain point in time. Ebekelwa for a certain purpose, to achieve a certain goal. Now, ubekwa ngubani, ubekwa ngumdali, ngulo adalwe nguye. Now, uYesu nguye odalileyo, nguye odale uMoses, nguye bebeke uMoses for a certain purpose. But let's go to the scripture so that ungathi ndiyakucikozela, andukucikozeli, ndikuthethelela, okanye ndikuthethela izibhalo. Inyaniso is more than a fact, le nto ndiyithethayo inyaniso. Masijonge ke, apha ke kwe kuzo ke izibhalo sisenza kanjalo isizathu kubangabana ke mphulaphuli sihambe nawe kakuhle thike ngoko ke mawethu abizweyo ayimi lowo yendlu kaThixo khanijongisise uYesu lo simvumayo thina makholwa ukuba ungumthunywa kaThixo kwanombingeleli wethu omkhulu. Yena wathembeka kuThixo owamiselayo kwanjengokuba noMoses wayethembekile endlwini kaThixo. Kakade umakhi wendlu uzuza udumo kunendlu leyo ayakhileyo. Mancacisa apha. UMoses yindlu eyakhiweyo. UYesu ngumakhi wendlu. As nawe uyindlu kaThixo eyokhiwe nguThixo, but uThixo ungumakhi wendlu. Ile nto athi uDavide, I am wonderfully and fearfully made. And from the by Bisbal, from the dust and the mist, wasidala, wasibumbu Thixo, wasiphefumlela. So senziwe, singabenziwa, kunomenzi. Now, umenziwa, mncinci kunomenzi. Umenzi, mkhulu kunomenziwa. Siqhubeke. Kakade umakhi wendlu uzuza udumo kunendlu leyo ayakhileyo. Okanye masiye pha kule vesi yesibini. Ithi yena wathembeka kuThixo owamiselayo kwanjengoko noMoses wayethembekile endlini kaThixo. Na uMoses ebethembeke njengesicaka, wabe uYesu yena ethembeke njengonyana. So, athi uverse 3, kakade umakhi wendlu uzuza udumo kunendlu leyo ayakhileyo. Ngokunjalo ke, noYesu uzuze udumo olungaphezulu kolu kaMoses. Again, le nto besiyithetha uba uYesu mkhulu kunoMoses, nodumo olufunyanwa nguYesu lukhulu kunodumo olufunyanwa nguMoses. Athi indlu nganye inomakhi wayo, kodwa ke nguThixo umseki wazo zonke izinto. Ke yena uMoses wayethembekile endlini kaThixo iphela. Esi sicaka esisamele ukwalatha izinto ezaziza kutyhilwa nguThixo. So uMoses wathembeka njengesicaka esimele ukwalatha izinto eziseza kutyhilwa, not esezityhiliwe, but eziseza kutyhilwa. Now verse 6 uthi, kodwa ke yena uKristu uthembeke njengonyana endlwini kaThixo, okanye enjengonyana endlini yakhe. Indluleyo ke sithi ngakumbi, indlukeleyo sithi ngakumbi ukuba sibambelele singadyuki, singenadyudyu kwithemba lethu esinebhongo ngalo. Kubani ke lo thembelo? NguYesu. So ke iti ki babile, siti indlu, ukuba sibambeleleke singena gyugyu kulo ethemba eli sinebongo ngalo. So now, uMoses ebethembeke njengesiqaka, hayi njengonyana. UYesu uthembeke njengonyana, meaning njengomnini indlu, okanye njengendlalifa yayo indlu. Wathembeka kuThixo. UMoses ebethembeke njengesiqaka. Now, uYesu wambambe axa ethetha, ndimkowuthi amazwi akhe, uthi ndim isango lezimvu, athi ndim umalusi olungileyo, athi umalusi olungileyo ububeka phantsi ubomi bakhe. But umqeshwa okanye isicaka asikwazi ubeka ubomi baso phantsi for izimvu. That is why uMoses ebengekha akwazi ukunikeza ngobomi bakhe okanye ukunikela ngobomi bakhe, ebengekha akwazi ukusifela, bekunyanzelekile kube nguYesu uqobo osifelayo. Ngoba eneli kaMoses igazi belingekhe likwazi ukusihlamba. Uzamile wasebenzisa izimvu, izilwanyana ngentlobo ngentlobo for ukugquma isono. Now, igazi ebelisiza lisiza noMoses, lona belingasisusi isono, belisigquma, ngoba besebenzisa igazi lezilwanyana. Now, when Jesus comes, uYesu uza ngelile lakhe igazi, usebenzisa elile lakhe igazi elingena siphako. Now, generationally alinaso siphako, because uzalwa nguThixo, ungunyana kaThixo, futhi unguye uThixo. Unegazi elingena siphako, unegazi elingena trace of sin, unegazi ekungavakali nakweyiphi ne-generation elingabonakali linesono ulukoniwe kwapho ngakhonjwa ukuthi ebekoniwe apha. Now, it's a holy one. Now, lilo kuphela ebelikwazi ukuhlamba lisuse lisuse isono. Now that is what Jesus has done for us. Now xa sijonga phaya ku Matthew 17, itike emva verse 1, it emva kwentsuku ezintandathu uYesu wathatha uPetros noYakobi noYohane banyuka intaba ephakamileyo bebodwa. UYesu wenziwa kumila kumbi phambi kwabo, ubuso bakhe babengezela ngokwelanga, izambatho zakhe zaqaqamba njengokukhanya. Nako kubonakala uMoses noElia bethetha noYesu, wasuka uPetros wathi kuYesu, Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha. Ukuba uyafuna, masakhe apha amapempe abe mathathu, elinye libe lelakho, elinye libe lelika Moses, elinye libe lelika Elia. Now, what they are trying to do, bazama ukwenza uYesu ba alingane no Moses, alingane no Elia, alingane, balingane bobathathu. Now, but ke usizo kokhizikhumbuzo, sokhele nina nobathathu, not understanding uba ubukho okanye ukubonakala kuka Elijah, ukubonakala kuka Moses, was them coming to testify ba nansi lento besibhekiselele kuyo. Mna Moses lento bendithetha ngayo ndisisa abantu kuyo ngawo umthetho, nansi selifikile. Ibe sesithi sibhalo xa zithetha sithi uYesu okanye ubabalo lungqinelwa ngumthetho nangabaprofiti, bayangqina bangqinela ntoni lento izokwenziwa nguYesu. Meaning bevela nje bazothi yes sir, siyangqina yile nto besiyibonile, yes sir, nguwelo besithetha ngaye, yes sir, abantu besibakhokela, sibakhokelela kuwe, sibazisa kuwe, sibazisa kule nto othetha ngayo. So that is what bevelela yona, yile nto bebebonelwa yona. Now, xa besithi ke ngoku masenze isikhumbuzo, senzele wena, siphinde senzele bona. Now, let's read up. Uthi verse 5, uthi, esathetha kwabakho ilifu elibangabangelayo labasibekela. Kwavakala nelizwi livela elifini apho lisithi, lo ngunyana wam endimthandayo, yivani yena. Bakuva oko abafundi bawa phantsi ngobuso besoyika kakhulu. Waya kubo uYesu wabavusa esithi phakamani musani ukoyika bawaphakamisa ke amehlo abo ababona mntu ngaphandle kukaYesu. Now what I want to highlight apha kuwe is that now xa bebevufuna ukuba bamise izikhumbuzo for bona bobathathu, now uthi uThixo kubo, lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. Now akathi kumthetho okanye kuMoses, lo ndikholiwe nguye. Akathi kubaprofeti kuElijah, lo ndikholiwe kuye. Kodwa bavele bobathathu. Now he's singling only Jesus, uthi lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. Mveni yena, meaning umthetho ndiyabona sanuva yivani uYesu, abaprofeti ndiyabona sanubava yivani bani, yivani uYesu. Now where it comes from, okanye bona bebenikhomba benizisa apha kuYesu, so now who to follow? We follow Jesus. Who do we obey? We obey Jesus. Who leads us? Jesus leads us. We follow, we obey, we obey, we worship Jesus. The grace is what lixesha lawo, lixesha lomthetho, hayi lixesha lobabalo, hayi elomthetho. Meaning we are led by grace, we are influenced by grace. No longer the law, no longer the prophets. Very important. Utsho uYesu, literally izwi likaThixo lithi, lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. Now, it's not that phambi kwakhe ngala mzuzu abaprofeti bebengekho. It's not that phambi kwakhe ngala mzuzu umthetho ubungekho. No, bezikhona, but ndiyababona abaprofeti bebenizisa kuYesu. Ndiyawubona umthetho ubunizisa kuYesu. Yivani bani ke ngoku? Yivani uYesu. Lo ngunyana wam endikholiweyo nguye. Mveni yena. So, who to follow? We follow Jesus. What to follow? We follow grace. What principles? The principles of grace. That it is done. It is done. It is done. No longer the law that requires you to do, to do, to do. No, no, no. Grace says it is done for you. So, into simamelayo okanye siphantsiko babalo oluthi wenzelwe, wenzelwe, wenzelwe. But velile bendingakufanelanga. That is grace. Ubabalo luthi lento enhle ubungayifanelanga okanye ebingakufanelanga now has been freely given to you without works, without requirements, nothing else but grace. And grace and grace alone. Mphulaphule uba ke uvile elilizwi futhi uyakholwa lifikile phakwe enhlizweni, yenza lo mthandazo kaphemva kwami. Uthi namhlanje ufuna ulandela uYesu, you will no longer follow the law, you will no longer be a slave to the law, but to Jesus. Yenza ke lo mthandazo kaphemva kwami. Uthi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela izono zam. Ndiyabulela ngokuba wathatha amatyala wam onke wawahlawula. Enkosi bawo, enkosi ngozuko lwakho, enkosi. Now I belong to Jesus. Now I am a follower of Jesus. I belong to the household of Jesus. Grace is my portion. Grace is my portion. Not the law, but grace and grace alone. Siyabulela ke mphulaphuli, ube nobusuku obuhle. Kude kube kule veki zayo uThixo akusikelele. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.